abanye bengidelela mavesi ngibhalela ngoma ngibakhiphela bazobhani bashana la ngimina ngidlalelwa ikhanda ngiyalishayela ngikhule ngiyiphathela namanje ngisayidalela ngomoya wesono Jehova ngiyaziphilela mbabo kwama ngibera nokudlula ubelebele kwazise ngivelele emculweni ngithunyelwe mangiphefoma estage ngijabulisa inhlwele we-GTM crash ngcono basiyekele emculweni sithunyelwe nongena badunyelwe abanye beyibozela
sebenzi overtime like thina mahithi maningi safika bebunyiwe kanti abaphathanga niks me and my dogs ithina sinifakela ukushisa masikaka ngena estate mafenza nikaboni niks sebenzi overtime like thina mahithi maningi safika bebunyiwe kanti abaphathanga niks me and my dogs ithina sinifakela ukushisa masikaka ngena estate mafenza nikaboni niks
yo ina nisumani rap manje niyayipika hlula kudala nayishela kodwa namanje sampika zanendlebe ngiqaqimisha umrepa vuke yiphika vele ngiyavuma ngiphika kani grab ngizostika ngena ngenduku my MCs ozane kani ngiyamqipha minone njini mase nyuka naningola nizohlika manje ngena ngipha stani ntwani double isifuba kwazi grabha niyahuba othe ngidlula uyaphupha ngcono nibuyele esontweni ngoba umhlaba uyaphupha sithi sipala nibe nibuza sinyoni mbizi ngokubayitha vele ngikuhlaza njengoqhawe zilima kuningena umqela ame pitbull mangikonkota zonke izimagu ziyahlehla buya ingezo nakwi-rap ubizo lami kuzohlela mhloma ngihlasela manginisela nikanti nginedash mana nginenzele ngoba nidom nina nifana ne-crash banye abangifisi kubithi ngifithi kwiintom zenu ngi-crash
sebenzi overtime like thina mahithi maningi safika bebunyiwe kanti abaphathanga niks me and my dogs ithina sinifakela ukushisa masikaka ngena estate mafenza nikaboni niks sebenzi overtime like thina mahithi maningi safika bebunyiwe kanti abaphathanga niks me and my dogs ithina sinifakela ukushisa masikaka ngena estate mafenza nikaboni niks sebenzi overtime like thina mahithi maningi safika bebunyiwe abaphathanga niks me and my dogs ithina sinifakela ukushisa masikaka ngena estate mafenza nikaboni niks sebenzi overtime like thina mahithi maningi safika bebunyiwe kanti abaphathanga niks me and my dogs ithina sinifakela